Oh my God. It's clean for the drama boy.
Loni baza musabu. Get up on this one. Ino mukwano, talina rina. Wena kulaba mukwano wasabatula. Orino mukwano, talina rina. Wena kulaba katindi mu reality. Omukwano kwanze gumpe. Omukwano gwogwe nina. Wasabatula gwampanika. Magwange kwe wanise omukwano gwogundeze omukwano ndi kuchupa biwekola byamponza emisuwa jona jeleze omukwano gwanze gumpe omukwano gwogwenninda
omukwano gwanze gumpe kwanza batula gwampanika omukwano gwogunjile no
kamishu baby
omukwano
Batula olino mukwano talina lina wena kulaba katindi mu reality omukwano gwanze gumpe omukwano gwogwe nina kwansa batula gwampanika
kamishu baby omukwano gwogunze tude
kamishu baby
omukwano gwogumpanise no
kamishu baby
omukwano gwogunze tude
I miss you, baby.